macadka kulmiye institute iyo magaalada Baydhabo ka qabtiya munaasabadda ka awal mariyaa ardayda ku guuleysatiya tartanka bilo barakeysan ee Ramadaanka oo lan qabadii ardayda macadka munaasabadda awal marintii waliba ku qayb galay baahda walbarashada waalidiin iyo marti sharaf kala maamulka macadka oo munaasabadda ku hadalay ayaa sharaxay ujeedka munaasabadda uu soo noqbooriyay ardayda macadka in iyo dadaal show meelo ku sii wadanga
barkaara waliba weynoon ku hanbalay faday dhammaan ardayda ka guuleysatay tartan wanaagsan bilo barakeysanay tii Ramadaan macad kulmiye kooreyan gruubka Umar bin Abdulaziz oo kaalanta horgalay iyo Xamse bin Cabdulmudalib oo kaalanta lamaad galay geeg waliba aan sugnaa abaalmarintii lamadaas gruub ona ka abaalmarin lahay yaan tan sugnaa insha Allah iyona abaalmarintii qaadi doona iyo ardaygii oo ka horeeyay oo dhexdaalka su'aalo aan ka badanahay oo ku jawaabi dhibaatooyin ka badanahay ayaa abaalmarintiis qaadi doona insha Allah guud ahaan ustaad Noor iyo Warbi tartanka saduusa handhi suusan gabagabowgi iyo marxaladii uu tartanka uu saamaray waliba fadayinteen aan tagu dhiirigeliyay guud ahaan ba ardaydii tartantii iyo ardaydii saamax waayay inta sanadkun tartan qoonaadkii lamada kun labaad iyo afartan lamada kun labaad iyo shantantii oo ka tartamay suurta gal waayay haddii hada lahay waqtiga haddii hada lahay problem kale iyo haysan
aanu ku miday ardayda macad koordinatorkiisa ku hadalay gaadareen shooki eedan oo abaalmarinta maamulka gudoonsiyay iyo sidii uu aragayna tartan aqooneedka oo maamulka macadka qabtay ardayda
salaama bilaa Zahra Ibrahim Maxamed oo kumada macadka kulmiye institute ee qalbiga maxad ee macallimiinta maamulka dhammaan ardayda Umar bin Abdulaziz lama guruub tartamayeen waliba lahaa hanbal iyo hanbal
maayni badare ibaad abdullahi oo kumada ardayda macad kulmiye iyagana ku guuleysteen tartanka Ramadaan competition ee iyadan ka faraxsanna dhammaan waliba dhana ardayda dhammaantii hanbal iyo hanbal iyo
bismillaah maamul ee Maxamed Habeeb Maxamed oo kumada tartamayaasha Ramadaan competition oo kumida leaderada hoggaamiyaha siyaasadda ka group oo kumida leader ananga groupka Umar bin Abdulaziz oo ku guuleysii kaalanta koowaad may baayadiin maanay kuma markood ilaa muhaadis kale maalmaad may baan maanay maalmiinta dhamaan maalmiinta ma soo kulmay
tartan kun iyo waliba uu sadareeraya bilaa Ramadaanka oo la hagjabgabeeyay macadka kulmiye institute kaasaytii oo ka tartamayeen si loo hormariyo kaabayaasha walbarashada iyo isdhexgalka ardayda.